waliba sii eedeyhan badada hayana bilaan badan oo fadaayan in yo baradan ama ba ka biran xarumo la ka barado farsamooyinka galanta sida ilaansaarka dhartolowka dharkaryowka suurdayowka bilaanta sida hagaajowka timo iyo waliba soobiyowka wejiga qaybo sheeshar duban xaanaso yoongata xirfad shaqo oo yo gaaran dhayin bilaanta magaalada baydhabo waliba ka yaalay xarumo dhowre oo la ka barado farsamada galanta xaanaso qaadayaan tira iska dheela tiran si yo aan saaran dad xirfad iyo dhammaystiranta walow yo jiraan dad fursad inayn helna inyo ku faa'iidaysadaan xaana ku mid ee bilaanta danyarte ka nool magaalada baydhabo waana jeel inyo ka biiran xarumo farsamooyinka galanta iyo codsadeen in la hambadi xarumo la ka barado farsamada galanta ee ka yaalan magaalada baydhabo si yo ugu faa'iidaysadaan bilaanta intiyo badan
maasha allah waa su'aal feyla in bulshada la hambaan dhike gabdho xarumo farshaxan ee u meel iyo ku baradaan waliba in la tahay in gabdho la dhis maadaama aan gabar ahaa intin nin dhis falaanaha xarumo oo farshaxan ah oo aan wal ka baran sida oo ilaansaarka sharqaanta oo kale dharkaryowka amal intin nabar u nin nin dhis falaani aan shakhsi ahaan tii waliba jeelada lahaay in sharqaanka la i bara oo dhar qurux badan eed intol maadaama aan gabar ahaa in dhar qurux badan aan tola gabartiin ku horeyto oo dar qurux badan tol intaan nagada jeelada lahaa haa jeelada lahaa shakhsi ahaantay tiin u dhaybo kinshaagiyu laakiin gabdho bay dhawki yariin anti sharqaan tolan gaar ahaan bay dhaw markii lan fiiri gabdho ti sharqaan tolaas misti bajaajudaas hadii la arag way liyaawe laakiin in hemigay anti sharqaan barad eedan jeela dadka gabarta oo bajaajudaas mis xarqaan ka tolaas dadka aayeen dadka qaar soo aayeen an laakiin li amaani li aayba shaqaday ma an waliba fada intaan sharqaan bada taasi hamiyay kuwiin inti suuq qufurud mis inti xaafidaan ka dhaaf
lanko horta lanko ilaansaara kase lanko mayle raay sharqaan kase lanko fooni kashan alla wallay laba baray lanba turki wal kashan ogda anaatama duun ray ahaanta horta dharkareyska eedan jeelay hobilay biyo maana ilaahay ibn suurta galiyo ee adnii kulaari rasoonin shaqo abu rasab leela ana dharkariinta eed iyadan faraxsana aa zaid wa hadii oo la sheego maana gaabkun oo ilaankun i walaan oo dharkariisku i walaan wal kariisku baleer gabdho zaid aan faraan rid lan shaqo abu rayo shaqadaas ay weydiyo bu ma aragnaba ana taana lehs ku gaade hadii boonay tabay adnay le raay adina waladahay tan laayn may le raay wadaadkana giraabti shiid imbaho maali ay boob waa ka bari si salaadin ba 100 shilin ma siiyay tan goon baas ka yarsheena isuuba nolol maalmeed iska geel geelata hadii meelin furo meelasey wal barasho ku dareerto iraaban ka seedano maana ahmiga ad walba qobsato waleeda qobato meel raay yaraan ibadin dhatiyo meelin ad wal ko galan adin wal ka barata eediyada muhiimadan lata shaqo onay tahay oo shaqadaas ay lagnin shaqo abuurayo maana afis iyo walneen furaayo meelon oo wal barashada leeb u naato meel uu ku heelno bawaysanayniba barsho ilaansaar fadaan barjo dhalkariisa fadaan eeda may la raay gabdhiyal oo maana dandaraysan oo walaan nolol huma hayto jarta la may la raay geek abdo kareen aan gaad korne waan gabar ah waan idin ka dhaliyay roog lamb umuto sidii ilaahay farnyashal weeliyu la onay tahay may la raay dhulka sida onay tahay bini aadinka maana ko wala haysad ko nolol maalmeed distoosanta ko eed ba ilaahay walaan si ko walba ma haysad saasad dadka isku gunaha dhooli laakiin gabdho hadii boonay tahay may la raay shaqada selan nololiyo ba kamaaraysdaa ma
barado ka hirfadooyinka shar duwan iyo toqof walba iyo ku caawiyo korta in uu soo soobsada shaqo uu sa gaaran dhayseen kamaarayno dhalis